njagala kubela mu mutima gwo munda muli mwe mbatambulira njagala kumanya gy'obeera kiki kyonanywa kyemandeeta
onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala kuuma kuuma ebyo byonna nange mbikuumye tolwayo baby nkulinze n'omukwano nagwo ngukuumye njagala kabugumuko nyango nsembeseko mu kifuba kyo na buno obusente bwe ndina bubwo twala butwazi bulabiryo byona obina byenalootanga vawe ninzirika tokikola ekyokunkyawa byona bye njagala gwa biina onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala kora ze binkolera engeri gy'obikolamu nyenya beba akawatoko ze binnyumira engeri gy'obikolamu bali bagane babiri bakusuuza kuuma kuuma bisiringe obina byenalootanga vawe ninzirika tokikola ekyokunkyawa byona bye njagala gwa biina onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala
njagala kubela mu mutima gwo munda muli mwe mbatambulira njagala kumanya gy'obeera kiki kyonanywa kyemandeeta
kuuma kuuma ebyo byonna nange mbikuumye tolwayo baby nkulinze n'omukwano nagwo ngukuumye njagala kabugumuko nyango nsembeseko mu kifuba kyo na buno obusente bwe ndina bubwo twala butwazi bulabiryo onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala onyirira nnyokira ku balala onkuba nnyokira ku ddagala kuuma ebyange tokabe walala kwagala omuteri bamulala.